we are moving away from this. This one now is like haibambi. Hii sasa hii haibambi vizuri. Ile sasa inabamba jo ni hii. Hii sasa ndio iko juu.
Nimeamua ni kusema na kutenda. Jaba na marvele kwa big acapella. Kwa nyingine ya mwisho tuende kwa kera. Kijana machachari sina batu ya tela. Kwangu alikulisha yoka jela. That's the reason why me can't be jela. For mocha ni God, no favor. Chazo ya gaha ma hater. Hinde kwa top. Hinde kwa top.
Hii sasa ndio iko juu.
Hinde kwa top. Hinde kwa top.
Hile sasa inabanga
jioni. We are moving from this to this. Now this one God forbid. Chazi ka stand by on your feet. Nya dela muku wa lead. Chazi muku mbele on your speed. Nya dela zei kwa free. Akipiga chukua mambi wa ipri. Kisi yezi bonga juu ya tagzi. Now move to the left, then right. So to God is see what I like. Chazi piga luku ni kose night. Kisi bad dish we don't do drive. Sisi ya tuko same. Na si chochi juu ya fame. Know you are craving with my friend. Na si chochi juu ya. Hinde kwa top.
Top man team.
Top. Hinde kwa top.
Top man ting. Ato smile to me bond am sing. Alijifurisha and I told man chill. Akajua si akta ma road man still. Ila mabibi nga disanya. Akadim na kasanywa. Tuliko chokoza kuna shit utafanya. Ukajiona soja kumbe timi na wanyama. I like to move it, move it. Chiza na the boat on a movie. Angeza baridi kama gunju ya nduthi. Man them stupid. Wale kusho weni talk man. Ene. Wale kudanganya weni choka. Kimi. Udowe si pro ni machocha. Kali yangu kiyangu mambili kakazoza. Hindi kwa top sasa. Yama top laga. Hindo level tunakalisha ma pro rasa. Ekata kuchino cheki vile mi ufanya. Izi doba muzikula nazi piuka. Wanango jani flop. Talk man atuma wazito waende shop. Mindo constant nasibatishi niko lock. Mana rockstar nimedunga tiki niko top.
Hindi kwa top. Top. Hindi kwa top. Top. Hindi kwa top.
Hinde kwa top, TikTok, chore hizo zingine indo iko. Nimedunda niki tiptoe, leo tunaleta bedroom kwa sito. Niko maskani na EPL, afu kando kuna product ya EBL. Jelly sukuwa tu skeng, wakadinali na mango mazasheng. Super lipananga bae, ata sainko na nigana nitabei. Nishana na ex, besi jai regret, yoi niga ilige uka gay. Mini kwa top, wazi ni stop, aso esport and I took that shot. Kujikok na madoba kwa stock, alhamdulillah nikatoka kwa block. Mambo imejipa vizuri, mipango inenda tu vinai. Super memesha kiburi na ugeto kidogo tuka minimize. Check, all eyes on me cause you know I'm the prize. On top and the thing is inside. This bitch won, this bitch don't cry. Sarwa kwa top.
Hinde kwa top. Top. Hinde kwa top. Top.
Hii sasa ndio iko juu.
Hinde kwa top. Top. Hinde kwa top.
Hile sasa inabamba jioni.
Ay, baby.